malaika bandete kumeza yeye chisa. Kuna mulondo wokolere bya magelo. Enya lyange liwandikibwe mu kitabo ky'obulamu. Funene mirembe giva mu kubeera okwo. Olwaleero Mukama kwata ku bulamu bwange. Olwaleero mbemu abo abalokolebwa. Olwaleero bw'oba owonya mponya nange. Taata olwaleero nange nsumulula. Nzija gy'oli ng'omwana alina ddole okutalina mutwe. Terina na mikono na yakaba ntyo giyunge. Laba nange bwentyo ebirooto byange byona Mukama bimenyese menyese. Mbirese gy'oli nnina essuubi ntyo biyunge Mukama.
Olwaleero
Mukama kwata ku bulamu bwange. Nkwatako Mukama.
Olwaleero
mbe mu abo abalokolebwa. Ndi mubi nzenne nakwe
n'olwaleero
bw'oba owonya mponya nange. Birwadde bya mamisiri ebintu
olwaleero nange nsumulula. Olwaleero
Mukama kwata ku bulamu bwange. Nange nfuna obujulizi.
Olwaleero
mbe mu abo abalokolebwa.
Kwatako olwaleero
bw'oba owonya mponya nange.
Mpone Olwaleero
sumulula mafuta gakulukute gagolole munze ebyazingama. Galamuse ebyafa nsasulwe emyaka egyaliibwa enzige. Ngezekeri mu kiwonvu ekyamagumbo kutali nnyama. Nfuna obulamu nyungibwe nange nyimirire.
Olwaleero
Mukama kwata ku bulamu bwange. Nkwatako Mukama.
Olwaleero
mbe mu abo abalokolebwa.
Olwaleero
bw'oba owonya mponya nange. Olwaleero taata
olwaleero nange nsumulula.
Olwaleero lwebange.
Olwaleero
kwata ku bulamu bwange. Lelo nkitwala.
Olwaleero
lelo mbe mu abo abalokolebwa. Lelo 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 sikuta Mukama bw'oba owonya mponya nange. Sikuta Mukama
lelo
lelo
nsumulula.
Olwaleero lwange.
Olwaleero
Mukama kwata ku bulamu bwange.
Olwaleero
mbe mu abo abalokolebwa.
Olwaleero
bw'oba owonya mponya nange.
Olwaleero nange nsumulula.
Sikuta Mukama.
Olwaleero
Mukama kwata ku bulamu bwange.
Nkwatako Mukama.
Olwaleero mbe mu abo abalokolebwa.
Mbe mu abo